five now. Five. Tulikutana kwenye barbecue na mtoto level zake level chuo kikuu. Oshanembu, nataka ni kufam, yani hilo tu. Umekuja na nani, sema dada du. Mi nataka ni jitosi, yani sawa huu. Nimekupenda bure na sidhani kani dhambi. Umenichanganya sana na iyo yako rangi. Body lako, figure lako, sao mamsangi. Wengi sana humu ndani, wako hawatambi. Yani pressure. Banana zoro na afsa kazinja. Unapaga misa. Na mapozi yako kama ya kininja. Mama koja, jipi unataka order. Iwe ndani ukitaka nja boda, yeah. Yoka nyuma, show me your baddest body girl, You got big ting girl. Bring a friend over, bring girl. The way you bend over, bend girl. And I'ma tell you straight, guy, you the killer. And I own those killers.
Ja. Yeah. Tangu nimefika kuna wewe tu, umeniteka kama moyo juju. Jo karibu yangu nipate na furu, na mama wendo moto kwenye baba kiwa. Baby girl, you got me crazy.
Nikikutazama naona kabisa unaitaka. Acha woga basi, embu ondoa mashaka. Hata mimi ujue naipenda naitaka. Na washikaji humudana shatupa baraka. Si tuaralishe mausiano. Tatizo nini, yani nini sasa kwa mfano. Usogope kusu ref, mapenzi siyo kimo. Mina toka Mbeya, mtoto njapada ya imo. Yani chapa ilale. Nipe uone na vyo score kama ambu kile. Maradona bedi pele, yani enzi zile. Acha mapenzi atawale. Mama koja, jipi unataka order.
Iwe ndani ukitaka nja boda,
yeah. Geuka nyuma, show me your baddest body girl. You got big ting girl. Bring your friend over, bring girl. The way you bend over, bend girl. Bend, and I'ma tell you straight, guy, you the killer. And I own those killers.
Ja. Yeah. Tangu nimefika kuna wewe tu, umeniteka kama moyo juju. Jo karibu yangu nipate na furu, na mama wendo moto kwenye baba kiwa. Baby girl, you got me crazy. Nadhani mama umenisoma lady.
Nakuna wewe tu,
wepeke ndo nakuona.
Another one. Touch. Take five now.